kuyekwa memeza abaprofeti mandulo kumemeza abantu abadala kangaka nguye bantwana kanisaleleli ngani
umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo
zonke
mayeangelwa izazi zifele mpumalanga
Baba, Baba wami,
Baba,
Baba wami,
Peshu lakho, simemeze ngazwilinye, sithi, izalwe, inkosi yamakhosi.
Mama, Mama wami,
Mama,
Mama wami,
sithi wabasakho. Unuluphelele sisho ngaphimbo linye sithi izalwa inkosi yamakhosi
qinisele umprofeti
yindle nazo
zankanyezi
masilandele khona sizophumelela
qinisele umprofeti
Yindle kunazo zonke
mama
masilandele khona sizophumelela
yilisile
mama
yilisile yena
yindle kunazo zonke
mama
masilandele khona sizophumelela
yilisile
wena
uthumisele ngempela
bu yindle kunazo zonke masilandele Kona sizophumelela
Saqala sawezwa besho
Saqala sawezwa besho Saze sabona nathi empalweni
Sabe
Sabe sesiyakholwa
wemama
Yiloku sikufunda
Wolithini Bible
Sabe sesiyakholwa
wemama
Saqala
sabezwa besha abantu madodana saze sasibonela nathi
madodana
safunda imadini engcwele
sesiyakholwa
mama saqala sabezwa besha abantu
madodana
sesiyakholwa
saqala
sabezwa
besha sesiyakholwa yiloku sifunda saqala sabezwa Mesho saze sabona nathi
saqala sabezwa
mesho
mama saze sabona nathi
babulo
mbhalo baliwe maduda mama
mesho saze sabona nathi
mama wena bagithi masilandeleni nathi lenkanyezi ngoba yalandelwa izazi ngoba yalandelwa umhlakanini ngoba yalandelwa wokwesheshe basemandulo
yena
Yehova
saqala sabezwa
nathi
mesho saze sabona nathi
Yehova
saqala sabezwa mesho saze sabona nathi
Uyiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke Uyiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke Uyaze yayinhle lenkanyezi asilandeleni bafana khona sizophumelela
saqala
sabezwa
Mesho, saze sabona nathi
mama
yempa
Othina
saqala, qala sabezwa Mesho, saze sabona
Yini babantu
nathi
Saqala sabezwa
Mesho,
abantu
madoda
Saze sabona nathi kulumbalo Kubhaliwe ukuthi uJesu inkosi madoda
Saze sabona nathi
Saze savuma nathi
ngalo
yethu Sasho sathi uJesu inkosi
Saze sabona nathi
mama yempa
Saqala sabezwa Mesho saze sabona nathi yempame Saqala sabezwa Mesho saze sabona nathi yempame Saqala sabezwa Mesho saze sabona nathi yempame
Amen
Amen Hallelujah Amen